Ngaibulo umwezi gumuna ichitondo kutoka kuronda kuro kuronda. Akachika karuwa nilidembe ya mwoto mguanga. Aka Uganda Human Rights Commission. Kasabi mitungu lewe kuma dembe. Okoze sobo kugubali mekulinyi lida dembe ya mwoto. Ngaba kuma awamono kunonyo ururo. Sentebe uwakachiko imaya muangadia. Ategezi zanta mwoto wanji. Baziba kwa tiwa mungiri ya menyama teka. Ngaba jiba kukampaine zenja ulo. Echimpisha gami nchiti obole radala. Idembe ya mwengaba roze. Okuwa gira bino. Abade mwonsisi nkano. Nibitungu lewe nja ulo kuli poli. Akachika kebio kulonda akachika kebio mpulizi ganya Uganda Communications Commission awamu na HB ni chitabe nzikiriza icha Inter-Religious Council ilabu atio nasaba bakuma dembe okendeza kubuka mbwe
bakuma dembe tuwa saba meyongere okukua sisa amateka mempisa amateka mebiragiro evya tekebwawo akachika kebio akokulonda mbubumu mkua sise amateka mebiragiro nobubumu Nobu kuku na ye ngomulimu gwamwe mulina okutambuliza mukusa okusa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu okukozesa eryanyi kibe okusalawo okukozesa eryanyi kibenga kye kikolwa ekisembayo naye ate bwe muba musazeewo nti embeera esaanidde okujjayo okukozesa eryanyi libe lya kigero ale ate lireme kusuukawo
Wangadia elavu meledogu minja wabavubuka obutambula ni wanari ya bufuzi bulu ya badda Bagamia nti teuli mumateka ngorosi mabuva kono kusiko mguwa mkono nyobululu
Tuzwa tulaba obubinja bw'abavubuka butondeddwawo oba ba candidate oba abavubuka bennyini nga bagamba omulimu gwabwe kukuuma ba candidate baabwe abamu beyita bigaali oba futusojja naddala wano mu Central Region njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka vigilantes bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasia mu ggwanga okuwa obukumi ba candidate bonna ku mitendera gyonna kababe ba presidential candidate ogw'omulimu gwa Uganda Police Force yokka era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna wonna we buli
Julius Muchunguzi omugezi w'akakiiko k'ebyokulonda asabye abavubuka n'abawagizi baabwe okukuuma emirembe okwewala obujagalalo
buli omu agoberera amateeka kuba tumanyidde ddala nti buli omu bw'agoberera amateeka abeesimbyewo abawagizi baabwe baedesi baabwe ab'ebyokwerinda n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda bannamawulire ffenna bwe tugoberera amateeka tetujja kubeerawo n'emirembe twalaze nti bwe tusalawo nga bannayuganda tusobola okubeerako ne campaigns ez'emirembe kuba wiikisi musanvu ezasooka twaziraba nga teziriimu mikuyo nga za mirembe ng'abantu bagoberera amateeka abantu nga basanyufu tusaba bannayuganda abeesimbyewo ab'ebyokwerinda abawagizi baabwe deyeri we twatandikira campaign zizino today omukweyisa mu mirembe today omukugoberera amateeka y'ebyokulonda tusobozese bannayuganda obutabeera ku bunkenke nti lwakuba akalulu